na 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 na. Let you. Oh 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 oh. Aranira, barani, aranira la, arani, aranira, arani.
Nataka
niwe nawe kila time, every second by my side. You better call on me anytime. Yeah yeah. Oh oh oh. Nataka niwe nawe kila time, every second by my side. You better call on me anytime. Yeah yeah. Oh oh oh. I wanna make you queen of my heart. Msupu supu kuwa nawe zeli stop. Mwenye hisia koko king of your state. Motundu tundu nimeweka full stop. Wanasema kwako mimshamba, mimshamba. Sijali hayo natamba, natamba boom. Tukari chai zidisha, pandisha juu. Wanajisumbua, tukitaka jua. I swear I'm gonna take you home. Home to my mama, home to my papa. Uono zuru wa miyogo. Yeah. Mifitwa zime kwenda gaga. Go gaga, go gaga. Zime kwenda gaga. Go gaga, go gaga. Nataka niwe nawe kila time, every second by my side. You better call on me anytime. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Nataka niwe nawe kila time, every second by my side. You better call on me anytime. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Nataka sime kwamba umeniroga. Unakopita ndiko na kanyaga. You are my game player number 7. Ronaldo kwa Messi unavyo nicharanga. Na kwenye macho unavyo glow unapendeza. Sauti nyororo kama mbivaneza. Mapozi ya kitoto nyuma umepenyeza. My baby mama umenitandaza. I swear I'm gonna take you home. Home to my mama, home to my papa. Uono zuru wa miyogo. Yeah, yeah, oh. Mifikra zime kwenda gaga. Go gaga, go gaga. Zime kwenda gaga. Go gaga. Go gaga, nataka niwe nawe kila time, every second by my side. You better call on me anytime. Yeah yeah. Oh oh oh. Nataka niwe nawe kila time, every second by my side. You better call on me anytime.
Mi moyo nenda para.